Na tiririka ibi Chalo baroka katiza mita ya tandika Anapika misele huku wakidundika Akidhani watoto wakita watawaka Au mke wangu watababaika na kushoboka Kukatiza kichancharo ni masela wamembananisha Kimoja wakaanza kumpukutisha Wakasaula kila kitu na kumwacha mtupu kabisa Kama alipozaliwa yani mtupu kabisa Masela oya oya Raia oya oya Masela oya oya Raia oya oya Kama japinga Kama japinga mwanangu Kama japinga Kama japinga Japinga Tasema japani mwanangu Kama japinga
Tunapendana
Sare kama shuleni
Tunaendana
Atupelekani kama jeshini
Tunapatana
Atupelekani kama vitani Chimba Siri misha Pancho Wapi wasi wa mikonano Hili kwa niaba Sikia Hili sauti ya mnyama kize kutoka East Africa Kapchembele ni Taperu Backbenchers Wapi maneno ya kishujia Mguwa shingo mguwa ro Katarina njo, mvua usije Katarina njo, mvua usinyeshe Katarina njo, mvua usije Katarina njo, mvua usinyeshe
Mama, ay, 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 mama.
salimia makabe Armstrong ajikume captain na iskia hii international under control CEO katembea katembea ya mtu wachia mtu wa haya we pancho wewe pancho 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 kama japinga japinga kama japinga mwanangu kama japinga kama japinga japinga nasema jamani mwanangu kama japinga Hatupelekani kama jeshini, si hatupelekani kama vitani.